lezi tumepika, na uche kukle tumetoka, lazima si tumpesifa. Lord is my redeemer, from now till the future, man inside if you want the savior. Get the Messiah, let the Lord be your desire. Say Bible is your green day. Take it out from this earth and never come out. If you want to let it stay, decide now then take salvation, never come out. Me I know that Lord never take me for granted, so I don't I praise his name. I'm a soldier.
Napiga kifua na kusema Bwana, napiga kifua hawezi acha. Napiga kifua, piga piga kifua, naita jina lake ni namba moja. Napiga kifua na kusema Bwana, napiga kifua hawezi acha. Napiga kifua, piga piga kifua, naita jina lake ni namba moja.
Maisha ni kutrack, kupanda na kushuka, napiga kifua cause damn me save it right for the love, na check it out blessings every day on focus, I'll never turn back cause the time make it seen ana ni clean up sangu nikiwa mkidi ameni bring up popote niendapo na shinda nikimpig up till death ni matips tena budi nasema
napiga kifua na kusema Bwana, napiga kifua awe ni acha. Napiga kifua, piga piga kifua, naita jina lake ni namba moja. Napiga kifua na kusema Bwana, napiga kifua hawezi niacha. Napiga kifua, piga piga kifua, naita jina lake ni namba moja.
Check place tumefika, now check place tumetoka, lazima si tumpe sifa. Lord is my redeemer, from now till the future, man inside if you want the savior. You get the Messiah, then the Lord be your desire.
Napiga kifua na kusema Bwana, napiga kifua hawezi niacha. Napiga kifua, piga piga kifua, naita jina lake ni namba moja. Napiga kifua na kusema Bwana, napiga kifua hawezi niacha. Napiga kifua, piga piga kifua, naita jina lake ni namba moja.
Bow down to the Most High, only King in my own life. Bow down to the Most High, only King in my own life.
Lift to sing music.